the gram, I like what I found. Picha zinasema uko single, yeah you got my attention. I see your mother around, I'd like to know how you like to get down. Niambie siri, vipi niko fiti, I'm here to mourn you. Ring ring, what's the business, leaving you asking for it. Usiku hadi morning,
napenda msupa moja klasi, fupi kiasi, but tunatoshana every time akidunga high heels. High maze, do you mind hiking? Akoza hiking to Kong Kong high heels. Babe, try me, hii ni perfect time. They call me papi, mami, let's try this. Unapenda drip, mindo John Baptist. Na dizenda kuchoresha, utabaki mini artist. You shining, but do you wanna glow? Ain't single, you wanna know? Uki come over, uta overcome all your fears, lick down all your tears.
Siku hadi morning.
Kenye unataka ukitaja utapata wewe. Dele msupa when I die, hawe ngine banga line, nasi kuchachi wala. Uliza mtani nani master, kile krisi mindo santa baby. Niko tris kila time, zangu kuseti matan, kuja kwangu kona die.
Vipi niko fiti, I'm here till morning. Ring ring, what's the business, living you asking for it. Siku hai